Samuel okuqala isahluko 14 verse 1. Kwathi ngosuku oluthile uJonathani indodana kaSawuli wathi odibini oluphethe ikhali zakhe, woza siwele siye ekhandeni lamaFilisti elingaphesheya, kepha katshelanga uyise. Verse 2. USawuli wahlala emaphethelweni aseGibeya phansi kwepomegranati oseMigroni. Abantu babe naye babengamakhulu ayisithupha. Verse 3. U-Ahiya indodana ka-Ahitubi, umfowabo ka-Elkabhodi indodana kaFiniyasi ka-Eli, umphristi kaJehova eShilo, wayembethe ingubo yamahlombe. Abantu babengazi ukuthi uJonathani uhambile. Verse 4. Phakathi kwezintuba uJonathani afuna ukuwela ngazo kuya ekhandeni lamaFilisti, kwakukhona ugedla lwesiwa ngalapha nogedla lwesiwa ngalapha. Igama lolunye lalibo sesi, negama lolunye laliyisene. Verse 5. Olunye ugedla lwaluphakeme ngasenyakatho phambi kwemigimashi, nolunye ngaseningizimu phambi kwegeba. Verse 6. UJonathani wathi odibini lwakhe oluphethe ikhali zakhe, woza siwele siye ekhandeni lalabo abangasokile. Ingabe uJehova uyakusisebenzela, ngoba kukho kumthiyayo uJehova ukuba asindise ngabaningi noma ngabayingcosana. Verse 7. Ophethe ikhali zakhe wathi kuye, yenza konke okusenhliziyweni yakho, hamba, bheka nginawe njengenhliziyo yakho. Verse 8. Wayesethi uJonathani kuye, bheka siyakuwela siye kulabo bantu sizibonakalise kubo. Verse 9. Uma bethi kanje kithi, hlalani size sifike kini, khona siyakuma endaweni yethu singenyukeli kubo. Verse 10. Kepha uma bethi kanje, yenyukelani kithi siyakwenyuka, ngokuba uJehova ubanikele esandleni sethu, lokhu kuyakuba isibonakaliso kithi. Verse 11. Bobabili bazibonakalisa kulo ikhanda lamaFilisti. AmaFilisti ayisethi, bhekani, amaHebheru aphuma emgodini acashe kuyo. Verse 12. Abantu basekhandeni bamphendula uJonathani nodibi lwakhe bathi, khuphukelani kithi siyakunifundisa indaba. UJonathani wayesethi odibini oluphethe ikhali zakhe, khuphuka emva kwami ngokuba uJehova ubanikele esandleni sakwa-Israyeli. Verse 13. UJonathani wakhuphuka ngezandla zakhe nangenyawo zakhe, nodibi lwakhe emva kwakhe, bawa phambi kukaJonathani nodibi lwekhali zakhe, lwababulala emva kwakhe. Verse 14. Lokhu kuceka kokuqala abakwenzayo uJonathani nodibi lwezikhali zakhe kwakungabantu kungathi amashumi amabili ebangeni elingathi ingxenye ye-eka lensimu. Verse 15. Kwabakhona ukuthuthumela ekamu nasendle, naphakathi kwabantu bonke. Ikhanda nabaphangi bathuthumela nabo, nomhlaba wazamazama kwaze kwaba ngokuthuthumela okukhulu. Verse 16. Abalindi bakaSawuli eGibeya lakaBenjamin babona bheka isixuku sahlakazeka saya ngalapha nangalapha. Verse 17. USawuli wayesethi kubantu ababenaye, balani manje nibone ukuthi ngubani omukile kithi. Babala bheka uJonathani nodibi lwezikhali zakhe, babengekho. Verse 18. USawuli wathi ku-Ahiya, letha umphongolo kaNkulunkulu, ngokuba umphongolo kaNkulunkulu wawukhona leso sikhathi kwabakwa-Israyeli. Verse 19. Kwathi uSawuli esakhuluma kumpristi, umsindo wawusegamu lamaFilisti waqhubeka wanda. USawuli wathi kumpristi, susa isandla sakho. Verse 20. USawuli nabo bonke abantu ababenaye babuthana baya kulweni bheka, yiloo nalowo washawa omunye ngenkemba, kwabakhona kugquzuka okukhulu kakhulu. Verse 21. amaHebheru ayina amaFilisti kuqala nawo akhuphukela ekamnxa zonke aphendukela kwabakwa-Israyeli ababe noSawuli noJonathani. Verse 22. Abantu bonke bakwa-Israyeli ababecashile intabeni zakwa-Efrayimi sebezwile ukuthi amaFilisti abaleka nabo bawaxosha ekulweni. Verse 23. UJehova wasindisa u-Israyeli ngalolu suku ukula wadlulela eBeti Aveni. Verse 24. Abantu bakwa-Israyeli babecindezelwa ngalolu suku, kepha uSawuli wafungisa abantu wathi, makaqalekise umuntu odla ukudla kungakahlwi ngingakaziphindisele ey'theni zami. Akwabakho muntu owezwa ukudla. Verse 25. Abantu bonke beza ehlathini, kwakukhona izinyosi phansi. Verse 26. Abantu sebengenile ehlathini, bheka, izinyosi zaconsa, kepha kwabakho muntu obeka isandla emlonyeni ngokuba abantu besaba isifungo. Verse 27. Kepha uJonathani akezwanga lapho uyise efungisa abantu, ngalokho welula isihloko senduku esisesandleni sakhe, wasicwilisa ezinyosini, wabeka isandla emlonyeni ayeseqabuka amehlo akhe. Verse 28. Kwase kuthatha omunye wabantu wathi, uyihlo abafungisa nokubafungisa abantu ethi, makaqalekise umuntu odla ukudla namuhla, abantu babephelile amandla. Verse 29. Wayesethi uJonathani, ubaba uhluphile izwe, ake nibone ukuthi amehlo ami aseqabukile ngokuba ngizwe ingcosana yalezinyosi. Verse 30. Kakhulu kangakanani uma abantu bebedlile impela impango yezitha zabo abayifumanayo ngokuba nga engabulawanga kakhulu amaFilisti na. Verse 31. Babulala amaFilisti ngalolo suku sukela eMikimashi kuze kube se-Ajaloni, abantu baphela amandla kakhulu. Verse 32. Abantu batheleka empangweni, bathatha izimvu nezinkabi namankonyane, bakubulalela phansi abantu bakudla kanye negazi. Verse 33. Basebemtshela uSawuli bethi, bheka abantu bayona kuJehova ngokudla okunegazi. Wathi, nenze kabi, gingqelani kimi itshe elikhulu namuhla. Verse 34. Wathi uSawuli, hlakazekelelani phakathi kwabantu nithi kubo, lethani kimi kube yilona lo enkabi yakhe nalowo imvu yakhe, nizihlabe lapha nidle, ningoni kuJehova ngokudla okunegazi. Bonke abantu balethwa kwaba yilona nalowo enkabi yakhe ngalolo busuku ngesandla sakhe bazihlaba khona. Verse 35. USawuli wamakhela uJehova i-altare, kwakuyi-altare lokuqala amakhela lona uJehova. Verse 36. USawuli wathi, masehle silandele amaFilisti ebusuku siwaphange kuze kuse singashiyi noyedwa kuwo. Bathi, yenza konke okuhle emehlweni akho. Umpristi wayesethi, masisondele lapha kuNkulunkulu. Verse 37. USawuli wabuza kuNkulunkulu wathi, ngehle ngilandele amaFilisti na? Uyakuwanikela esandleni sakwa-Israyeli na? Kepha kamphendulanga ngalolo suku. Verse 38. USawuli wathi, sondelani lapha nina nonke izinhloko zabantu, nazi nibone ukuthi bekuyisiphi lesisono sanamuhla. Verse 39. Ngokuba kuphila kukaJehova osindisa u-Israyeli, nokuba sikuJonathani indodana yami uyakufa nokufa, kepha kwabakho noyedwa owamphendulayo. Verse 40. Wayesethi ku-Israyeli wonke, buyelani nganhlanye nina, mina noJonathani indodana yami siyakubuyela nganhlanye. Abantu bathi kuSawuli, yenza okuhle emehlweni akho. Verse 41. Ngalokho uSawuli wathi kuJehova, uNkulunkulu kaIsrayeli. Malivele iqiniso. OJonathan noSaul badliwa inkatho kepha abantu baphunyuka. Verse 42. USaul wathi yenzani inkatho phakathi kwami noJonathan indodana yami wadliwa uJonathan. Verse 43. USaul wayesethi kuJonathan ngitshela okwenzileyo. UJonathan wamtshela wathi impela ngezwa ingusane ezinyosi ngesihloko senduku eyayisesandleni sami bheka sengizakufa. Verse 44. USaul wathi makenze njalo uNkulunkulu enezele futhi ngokuba uyakufa nokufa Jonathan. Verse 45. Abantu bathi kuSaul uyakufa yini uJonathan okwenzile lokho kusindisa ukukhulu kwa-Israyeli na? Makube kude kuphila kaJehova akuyukuwela phansi nolulodwa unolwele ekhanda lakhe ngokuba usebenzile noNkulunkulu namuhla, abantu bamhlenga ukuba angafi. Verse 46. USaul wayesenyuka ebuye ekulandeleni amaFilisti. AmaFilisti aya endaweni yawo. Verse 47. USaul esethathile umbuso kaIsrayeli wala nazo zonke izitha zakhe nxa zonke, noMowabi nabantwana baka-Amoni, no-Edomi namakhosi asesoba, namaFilisti nomaphi lapho ebheka khona, wayehlula. Verse 48. Wenza okobuqhawe wanqoba ama-Amaleki, wamophula u-Israyeli esandleni sabaphangi. Verse 49. Amadodana kaSawuli ayengoJonathani, no-Ishivi, noMaliki Shua, amagama amadodakazi akhe amabili lawa, igama lenkulu lalinguMerabi, igama lencane lalinguMikhali. Verse 50. Igama lomkaSawuli lalingu-Ahinohama, indodakazi ka-Ahimahazi, igama lenduna yempi yakhe lalingu-Abineri, indodana kaNeri, uyisekazi kaSawule. Verse 51. UKishi uyise kaSawuli noNeri uyise kaAbineri babengamadodana kaAbiyeli. Verse 52. Kwakukhona ukulwa okunzima namaFilisti zonke izinsuku zikaSawuli. Lapho uSawuli ebona iqhawe lendoda enamandla wazithathela bona.